wuxuu ku andacoonayaa ama uu leeyahay weli macnaha reformkii loo baahnaa oo macnaha ka codsday guddiga doorashada inay sameeyaan ma aynan samaynin. waxyaabaha runtii uu codsanayo waxaa kamid ahaa in yani ninkan mana CEO-ka ah yani guddiga doorashada ninkan Edward Jiloba inuu meesha ka baxa, iyo todoba qof oo kale ay codsadeen inay macnaha ka baxaan intaana election la qabanin ka hor, taasoo runta aynan samaynin nimankan yani guddiga doorashada aynan samaynin. waxyaabaha sababta ayuu codsaday in la sameeyo, hase ahaatee wuxuu hadda leeyahay haddii hadda doorashada imanka la qabto 6 October la qabto, waxaa dhacaya wixii dhacay wax ka daran baa dhacay uu leeyahay. yani nimanka waxaan isu diyaaran bulay nimankan talada xisbiga talada haya Jubilee inay mar labaad election ay ku shigtaan oo macnaha doorashada ay ku shigtaan ay dhacaan ay ku talagaleen. marka wuxuu doorashada lagu shubanayana macno badan ma loosameyn sayidheen ilaa marti yani qaanuunka yani ilaa reform uu dhaca oo macnaha yani electoral looga maarti yani guddiga doorashada macnaha ay sameeyaan yani guddi habeen lagu sameeyo, oo marka yani imla ay ka booqato yani in si xoran dadka ay dooran karaan qofka ay doonayaan ay dhacdo, wax doorashada ka qayb gadan amluga aniga iyo ninka macnaha yani aan u doortay inaan madaxweyne kuranka ii noqdo Stephen Tolson Soka. marka warqadii la dhahay gudbiyeen maanta yani guddiga doorashada gudbiyeen leeyihiin taariikh 26 bisha wax doorasho oo dhacay saabeyna kan jirto.
waan gartay waxa jira xilliyadii dambe in gaar ahaan gobollada xeebta oo markii hore Raila Odinga uu codad badan ka helay in guddoomiyaasha gobollada qaarkood ay dhinaciisa ka baxayeen, oo xilligan aan joognana waxaa la yidhi madaxweyne Uhuru Kenyatta wuxuuba joogaaba gobolkaas xeebta. marka Raila ma ka baqayaa dadkan dhinaca Jubilee u weecday dartood, ma ka baqayaa inuu doorasho socda wax ku waayo saas darteedna hadda u leeyahay doorashadan kama qayb galay?
yani gobolka xeebta idanka yaa dadka inta badan hadda kusoo biiray madaxweynaha waxaa weeyaan waa niman siyaasiyiin oo loogu raayay doorashooyinka loogu raayay badan yihiin. maadi man had siyaasiyiin hadda yani imanka ku jiro macnaha baarlamaan ama baarlamaan ku jiro ama sarad ku jiro ma ahan. hadda yani ninka gobolka ah gobolka xeebta xata cali jooxo waxa weeyaan waa partidii waa dhibigti partidii daweeyaan yani Raila xisbiga ODM Orange Democratic Party ayuu Raila ku xisaaba. marka asaga laad yani kan muusan tagin Raila, laakiin raggii asaga la tagtamay yani cumar yani milkiila xasan cumar iyo rag badan oo nacnaa yani siyaasiyiin oo inuu caan oo la yaqaana oo xeebta ka tirsan oo ayanaka doorashada loogu raayay ayaa inta badan kusoo biiray xisbiga xaakim kusoo biiraya oo runtii yani miisaana ku runta miisaan ay ku leeyihiin mujtamaca ay ku leeyihiin taa waa jirtaa. waxaa kale ima jirta gobollo fara badan oo macnaha yani ay xisbiga maasa ay u badnaayeen xilligii intaa doorashada dhicin ka hor oo ay waayeen, sida Wajeer oo kale gobolaha Wajeer way waayeen, gobolaha Gaarisa way waayeen, gobolaha macnaha Marsabad way waayeen. marka yani siyoolos oo kale way waayeen yani xisbiga Jubilee ay ku guuleysay yani gobolaadkii macnaha yani kaantiga soo dhaqay wax ku guuleysay xisbigan yani Uhuru Kenyatta ay ku guuleysay. marka hore waxay ahaan jirtay meel macnaha NASA yani xisbiga mucaaradka inta badan ay uga maayeen, laakiin weli yani ninkani weli wuxuu leeyahay ninka Raila Odinga weli dad wuxuu leeyahay yani aad iyo aad u raacsan, wuxuu leeyahay yani shacabiyad badan buu leeyahay waana runtii wadanka si weyn looga qadariyo. marka ma oran karayo macnaha yani nimankan siyaasinta hore macnaha uu dhinacan Jubilee soo maray ayuu u baqeen, haddii imanka lama oran karay lama dhihi karo maanta.
waan gartay haddii ismariwaagani uu sida sii ahaado oo dhinacyadu ay ku adkaystaan dalabaadkan adadag ee mid walba uu soo jeedinayo, cabsida laga qabo in arrintan ay khalkhal geliso amniga guud ee Kenya?
horta waxa weeyaan waxay ku qasbiyeen inay isu yimaadaan wada hadlaan, maxay arrintan wax kale lagu dhameyn karo wada hadal weeyaan in xisbiga mucaaradka iyo xisbiga kalada ay wada hadlaan oo si dhaba la wada hadla. haddii marka taa ay dhici weydo waddanka wuxuu galayaa marka khalkhalka siyaasad buu galayaa maarta waxaa marka qof walba sir uu turjumayaa inuu isu shiga maarta yani dastuurku qof walba sir uu turjumayaa waxay leeyihiin xisbiga kalada waxay leeyihiin haddii ninkan doorashada ka qayb gali waayo taariikhii 20 uu ka qayb gali waayo anaa waxa madaxweynaha wuxuu noqonayaa madaxweynaha keliya ee marka ay u taagan oo marka laga taagnayn marka automatically isaga ayaa la doornaya leeyihiin kuwan kale waxay leeyihiin maya saas ma ahan haddii ninkan macnaha yani wax la tagali waayo oo macnaha mucaaradka dalabaadka la yeeli waayo soddon ka bisha markay dhamaato waxaa la samayn doonaa yani dowlad macnaha yani oo caretaker government waxaa waaye waa macnaha gobol gaar ah oo marka yani dalka qabanayso. marka taas waxay ku cadahay haddii taa ay dhacdo maana justice-ka ayaa waxaan noqonayaa 90 habeen kadib doorasho ayaa lagu dhigay wadanka uu galayaa nidaam noocaas ah ma arki rabaa ma ikuntii u leeyihiin nimankan looyrinta ah runtii looyrinta ah xisbiga talada inuu xiriir ma isaam ahan waxa weeye madaxweynuhu haddii maana ninkan uu asaga diido oo ka baxay meeshii madaxweynaha waxa noqonaya marka ana buus noqonaya wax la taagan ma laha yacni doorashada soconaysa madaxweynaha waa la dhaarin doonaa laakiin waxay keenaysaa falkal siyaasadeed keenaysaa in dastuurka qofku si roo u fasirto waxay keenaysaa falkal siyaasadeed sida kale markii imanka loogu bixi karo waxay daayay inay wada hadlaan isku soo dhifaysaan oo marka ama ay ku heshiyaan xataa dowladdu waa ay ku heshiyaan ama yacni xataa ay ku heshiyaan in yacni dhexdood yani sisuka madaxweynaha kula baxeynaa madaxweyne hurkiyaat uu sii wado dhexdooladka baa doorasho la galaa taas naftikeedu waxyaabaha runta ay ku hadlaya mucaaradkiisa ay kamid tahay sisaba arrinka ahaata laakiin waxaa muhiim ah dalka in la badbaadiyo shirka siyaanka runtii waxa weeyaan waa sidii hore ma addu ay baxeen waxa weeyaan haddii ay dhacdo yani shicibku waxa weye runtii wuxuu cadaasku saarayaa labada dhinacba inay heshiiyaan oo miiskood hadda ay soo fidistaa si marka wadanka yani bedeladiisa iyo amnigiisa loo yeelasho.